Dedication to all the independent ladies.
B-E-T-R-A.
Miss Montana. Una migu independence imiji bebe ya ass. Wana dee kupige kuni na wana tumianga gas. Weni mhambo za be unagotea maras.
Mavo
on beat. Kalu najisaki anga do weni boss. Mwendo na wachora anga job weni body. Wengine wanataku wawe weni gold. Na matole wanataka kumusko weni gold. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajibaya drinks. Mi bebe basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajibaya drinks. Yo, hizo zote ni zako huja poro. Wengine wakilala my girl uja doro. Mashinda gold diga manze ata kogoro. When do they leader my girl uja follow. Kitu pwane na brain na ni mthick. Wezi kumkata tuju mebeba dick. Story yiko patient na juwa ni msick. Nazime kuwe boss ni kuwe ni msick. Okay, you know pay them attention, you pay your bill. Congratulations, I could sign that deal. Single mommy, so you play daddy. Damn, girl, unajisaki, anga do weni boss. Mwendo na wachora, anga job weni body. Wengine wanataku wawe weni gold. Na matali wanataka kumusko weni gold. Mi baby basi live it up. Oh, kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajibaya drinks. Mi baby basi live it up. Oh, kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajibaya drinks.
Mama Mia, mini boss, sex appeal, pata dose, wana nikanya gear, mashosi, etina danga, etina wanga ili nipate cash, silali home, kusubiri danga, always on the one, nakimbiza chanda, akili nimeja za vitabu, utasema lecture, ilie kwa ubua dada, cause wewe ni fighter, doesn't matter how many times you keep falling, don't let anybody make you feel like you ain't important, you're an original being, not a foreign, let them keep hating as the blessings keep pouring.
Wachora anga job weni body. Wengine wanataku wawe weni gold. Na matali wanataka kumusko weni gold. Mi baby basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajibaya drinks. Mi baby basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajibaya drinks. Makunidu yo dema na kuwantu. Asha buy shamba we kazi ni kulima tu. Si spendo yako wanna spend it two time tu. Ana ni suitsa kazi ni kuhang tu. Una migu independence imiji bebe ya ah. Wana taka kupige kuni na wana tumianga ga. Una gote ya mara. Kalu najisaki anga do weni boss. Mwendo na wachora anga job weni body. Wengine wanataku wawe weni gold. Na matali wanataka kumusko weni gold. Mi baby basi live it up. Oh kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajibaya drinks. Mi baby basi live it up.